atakwira dwaliro yemitwe yebutaluka Dr. Juliet Naku hayanjudde enteekateekezo kuzimbawo eddwaliro eryenjawulo ekirwadde ekyensimbu mu butabika eyiridde okunoonyereza okwazuula nti ku buli bantu ekkumi abasulwa n'endwadde ez'emitwe ebutabika basatu babeera n'ensimbu. Naku agamba nti butabika erina ebyuma ebiri byokka ebikebera ensimbu kati batatenkanya okufuna ebyomibala bibiri kisobozese okwanguya ku muntu okumanya embeera gy'ayimiridde mu kuludda olw'ekirwadde ekyensimbu. Kirwadde kino ebiseera bisinga kizaalibwa n'omuntu era tekiwona muntu awangaala kumpi bulamu bwe bwonna ng'ali ku ddagala.